nga mukama nyamba no techusa ne tusigala babiringa bwetweronda ebigwa tebiraze ne tubisotinga osangana nga ebyembala tebirikendera ninawe kaseke na soda nsaba olunaku lulinkya watero tukanga tulikalingiro soketi na chaja akabukadde nkanyanya ne nvunya guno gwenkuwa tegulikendera osaba ogume tochuka lwa mbeera lwambeera
Mutima gwange walalira teri mulala gwenkulembeza yagala munze tolyejjusa abalala basumbuye tobeseka ndi wakuwa beninda wakula kanti gwegwenina nze sijja kukiriza warasta kwebiza
mumutima gwange walalira.
Is a dream, don't you go. But Juliet in Romeo, in a message ku radio, sabo tumire nzaliko.
Oli chamuwendo mubulamu wange, oli pesa kulugoye rwange, okukwagala mu